akanda bani Utanda na nawe Majaba kanda bani Utanda na nawe Majaba funa bani Utanda na nawe Majaba funa bani Ubusuku bonke malanga wonke ngitshela ngawe mna Bacha mbuni yangifula amehlo uzodlala ngami we Ubusuku bonke malanga wonke ngitshela ngawe mna Bacha mbuni yangifula amehlo uzodlala ngami we Asti sangisholi nani
Baby, my job I'm full of money.